mchara mchara huu
wangi sebo
kama nalu kwa goyo
sebo
aleto mwana tumalinze mikola batakabatu deda
kare sebo kama nalu kwa go nalu kwa go no
wangi mama
yangu wako tata wa gambie yangu no mwana ya batakabatu deda tumalinze mikolo
ya mikolo jicha mama
Gatachimanya ngatia mwana soka makaga mwana mwasala omulia
Echi
Mwana soka wanewamwe mwasala omulia
Zawanga tebaja omulia
Ogambi echi
Zawanga tebaja omulia
Nalu kwa gondo tata watu iso kuzaru kuka
Oganzaru kuka nzaru kuteze mpeno mwana wange mutale wa chitawe
Kandage nalu kwa gongame chita wenu Mwana duka niside mwami Mwami huu
Chishima nangroshke mujia
Munango mwana uli aduse niside ze mugamba duka niside agenda
Nalu kwa kagenze
Kagenze
Nalu kwa kukogeza na obama kamu nunga tole se mwana Kukutu swaza swaza nunga kujo tulia abana baba antu As omuzu kuwa soka Oja kushira lanku gobe ne mmakaga antu zaru kuse
Ale Mwono mwana wano Nechigude wa mwamiru kwago Chinyenya maji
Ate kifia mbiruane
Mundange tula kuhuli ya bia mpola mpola
Natudeda
Mundange nalukwago Kono mwale walukwago
Nchimani mruje shuware isi
Azato mwana na yeba katewe wakala mpulia
Echi
Azato mwana na yeba katewe wakala mpulia Mwala duse akutao
Banango mtunga atiruwe shinene Ogwa soka bari bari ya mbiru Ogo kuhiri baga na kulia mtembe Ati na mshu kulubaga la mulia Bane chichitambo chawa Wachala sise mkoba kucharo
Mama mkulu mbiru Mkulu mbiru
Ata niya kedeo kumachia kuno
Mamuka niya bata kuno nyomu la vye
Nisiba na bagenji mbajawa
Mwana ise walona yenga fana na yaga nina rukwago
Echi
Mwana iso wanarenga fana naga narukwago
Nawe saga la kulimba limba Narukwago wamu sibada Robali omutemba yu robamu sibada inza na kudeno
Ikwe Zengeze onobi mbulida
Yesi we wane wamu biru Chino vika we wano kachame Abeno Abeno
Ata nya ito ima nya bakirangi wange
Mse sebo
Gwani
Nasobyo nzirire musebo Echo kusela chabu wangwa kwa fe Yate mubazungu wa basela yokumu Epanga liye mbaze kwa base wange Emyezo mwendane kuwa wenume Nesena baka tebe chwa chwanye Onazali doa basaze womulia Muline chanyo musai kwa fe Obanga bambulia kosa la osebo
Acharu wadje Bwake debu mibaganda bange Yate ngokusula kwe kukuwe mpoza Yozi nasibu la mwashegera Okuda mango chimala mwendasi Echo mutawane mirimu jafe Sifetwe tumawabera watuma Naba dendi wakamu tulotu wange Mkama na mgereka na mpereza babaka Bazenga bakutempa pula zabwe Katimfunani wantude wali mpoza Omsango mkuru mkoti eno Zokwe umuzanga sifunye barua Chembu densa la onkere mbu wangu Saba muso nyebe chinyizenda bie Tuzeye mabeka kabozi kafe Akandaru kwa kukusi wa kolu huto
Tata kwa ndulida mazima kange Kari wakulia nakusima kulaba Singa nakiteka mutima kwange Singa kwembu ya gezi wakari zengoye Soka wekanye kumana wafe Kati ya wechiza doji maladisebo
Ogute daru
Sina kwa daru
Sima ulichete Kuno wake teba ganda bange Ne abaruta sabarute yondabie Dala nakola chomu tonzu wange Okumbo nyabo nyanga embwe njeru Dala nakola chomu tonzu wange Okumbo nyabo nyanga embwe njeru Lekanzikirire mchikachi ange Tuke wasenga musange ya nyambe Lekanzikirire mchikachi ange Tuke wasenga musange ya nyambe Senga Abeno
Waji atani oyo
Nze senga nze natuseda
Mwana wage mubiru nata iso kulaba Kuliko omusezi Nanga matia yeno mutembei Kuliko omusezi Mwana wage mubiru suma yito chaulira Wazira matu
senga nkwanjulira ebizibu byange soko ve mbantu bisana ko bali senga nkwanjulira ebizibu byange soko ve mbantu bisana ko bali munnange ekindeese sikyakuzanya nalukwaga tusa tukubyeko ettalo aleese omwana mu kika kyaffe manya ekyokuseera tufunako kopi yasooka lubuto lwe baamukwata ngaweza temunkuba nambulakalabye nange saabisa mutima gwange konza yeetaasa aterawo n'abalabe bw'abanga awakanya ebigambo byange ne sekandi mulonga ebisigadde abimanyi kati kyenkusaba tuyite mu bwangu ateraamuzzeeyo nga tannabakkula singa anaakulira mu kika kyaffe manya ekyokuseera tufunako kopi ekirala ne kitaawa amulindiridde ayagala amutendeka gye basala empewo bw'oba onoosobola emikolo gyabwe wuyo mutendeke bali kuwa ekirabo singa nze ŋŋenze
mwana wange tosooka kgenda sookodde
ate kitya katonda njagala abaganda bange ne sekandi mulongo ebisigadde abimanyi katonda njagala abaganda bange ne sekandi mulongo wuuyo
natuseda baba
yangu wankunyonyole
nzuno wendi
ndowooza wamanya ebigambo ebikwatagana nenalukwago
abyo nabyomanya bulungi baba
bagana ne bali omutembeyi bamukwata nga balidde omutembeyi bamukubangagama kyabange temunkuba nina olubuto lwamubiri yambulako zisina kyembimanyiiko kati senga wuuyo mugamba ebigambo ebyo agamba mbu smart show tetusooka kwegaana mwana kati gobadde ogambawo kibuuza senga wuuyo
akadiizo kyembadde ngamba mukulu wange nti musenga oyo abeeko kyayogerako tyoke tugende mu maaso golabye otya
kale
zembadde ngamba mwana wange mubiru tosooka kwegaana mwana oyo omwana yandibanga waffe wabula kyengamba sala amagezi mubiru wooli nalukwago waali n'omwana waffe tunoonye omusawo abambulako ettambo eryo
kasinga oba okyawa kano kanalukwagaddemu owuli ebigambo byayogera wuuyo muwulire looza ogudde neddalusenga
mubiru ekindeese sikyakuzanya soka ebyokusaaga obise wali bbali munnanga ekindeese sikyamuzanyo tuula nkubuulire bye batumye abakulu ensonga esooka mu maka gaffe ono azaaliddwa basazeewo mulya ate ekyokubiri mukwano byambi kukwe n'omwana abaagalako omulamu oba tebamuli oyite mu bwangu tataawo omwana wesimbewo okukulya akakiiko katudde ku myezi mwenda awamu n'abataka abatambuza emikolo nabo mbubakooyo ebivunduvundu beetaaga omulamu abazzaamu endasi zekyesisobodde mutima gwange ye mwana asooka omwanjulayo mulya kati kyekusaba gwe baze wange kkiriza bakulya nze ensigaza omuwere kasita byoliddeggwe obimatidde leka abatannali abasigaza obulamu awo kirabya otya
singa olaba ebigambo byenabagambye zinja kuka kukyalo kuno ŋŋenda ekenya ndowooza biwulidde
toyina gy'olaga mwana wange kati bwe bituuse esiri ya muzannyo byetaaga amagezi agatutaasa ettalo.